patahi nei ko ngā hononga o tēnei wā ka whakamihi nei ki a tāhiri ni nei nāna te wakarite, nāna te karanga. Kia hui pinei mai, katahi ka kōrero e ngā hono o kakapapa. Kei reira a pauroto mā, a tio harawira mā, anō nei ki a tau ira mā, ai wā mātau pū wakapapa, tai mūnji tai a rua kere hon, nā ka wāna ngā hia o ngā awanui a rangi e toru nei, ka whai hono mātau ki a mātai. Me te whakaro mui nei e tāhiri nei, e ha te tirohanga a pōpō, me pehea te mahi ngātahi, me pehea te kōnoho kōtahi nei ngā iwi anua.